each and every day has got its purpose. But the denominator of the purpose is God. He purposes all things, he directs all things. To us is just to appreciate and to give thanks to God because of his divine and sovereign plan of how things will be.
We
are in continuation of the book of John chapter 18, of which last week we didn't because we had a funeral in Kasungu. Take ye him and judge him according to your law. The Jews therefore say unto him, it is not lawful for us to put any man to death. So you can see and understand how these called to be Jews, what they responded when Pilate told them the exact thing that they should do.
Ndipo apa mutakuona ndikuzindikira zinthu zimene ambawo amene amakazitchulawo kakunda kuti ndalowe mlanda ayudawa zimene amakazichita zimene amakazifotokozera kunda kuti iwo asakuloledwa kuzichita.
They were like law keepers, and they reflect from the book of Exodus, chapter
20, verse 13.
Because Exodus, chapter 20, verse 13, God commanded the Israelites, the Jews, thou shalt not kill.
Chifatika maona buku la Exodus mutu 20 nipeka 13. Mulungu analamulira mwa Mose kuwauza Israel kunena kuti amuvisa 13 kuti usaphe.
So thou shalt not kill is one of the laws that has been given to the Jews.
Ndino mawonera kuti usaphe ndi mwezi mwa malamulo amene anaperekedwa kwa Ayuda.
There are many rules that God gave the Jews, and one of them is this one. Now, they had hatred in their hearts, having hunger in their hearts, but they are denying themselves to kill, reflecting to the law that God caught them and commanded them that do not kill.
Ndipo anthu awa anali ndi mkwiyo waukulu mkati mwawo, anali ndi udani mkati mwawo, komano iwowa amakangozunzika kapena kuti amakangoyesa kusunga sopano lamulo lonena kuti usaphe.
Pilate told them what is the best, because of the kind of anger that was with them, was killing me. He told them, judge him yourself, do the work, but they rejected.
They
were not knowing that hearers of the law are not just before God.
You are not going to be.
And each and everybody thinks to be observer of the law. He has nothing in his arm.
Because
Romans chapter 2, verse 12,
verse 2,
for as many as have sinned without law shall also perish without law. And as many have sinned in the law shall be judged by the law.
Verse 13,
for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.
So
here it is speaking to the Jews that had to boast in the law. So Paul spoke to the Romans that hearers of the law are not all justified.
Why
Paul was speaking like that? Because he also preached to Galatians, that is Galatians chapter 3, verse 13. Whereby it says, Christ hath redeemed us from the curse of the law, then made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree.
Christ
was made a curse for us to be redeemed from the curse. We were redeemed from the curse of the law because of his will in making Christ to be a curse. Christ himself is holy and he is very holy, whereby there is no sin in him, so he's not a cursed man.
Yes, Christ, by ye can't do it and won't do it, sister. What about you? Why ye?
But the question is, why Christ descended so that he could be made a curse for us?
It is because
Ephesians chapter 2 verse 4 says. But God, who is rich in mercy, for his great love, wherewith he loved us, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. By grace ye are saved.
Oma mulungu, wole mera chifundo. Chifuwa cha chikondi cha hati cha chikulu, chimene ana chikonda na acho. Tinga kale tinali akufa nzola kwa zatu. Anati masa moyo, pamozi ndi Kristu, mulihopulu musidwa, ndi chisomo.
So he is speaking about the mercy that was very rich with God.
Ndipo apa kulankhula za chifundo chimene chinali cholemera cha Mulungu.
Very rich mercy that was with God upon his own people makes the love of God to be upon the elect.
Kulemera kukapena kutu, kulemera kwa chifundo cha Mulungu, kumene Mulungu anali naku, kunapangisa kunena kuti kwa chifundo chifikire kwa iwa amene ndo osankhidwa.
It was this mess that was in richness that stops the wrath of God to be upon the elect.
Ndino chifundo chake chimene chimene cholemera kwambiri cha Mulungu, chimene chinakagwira mkwiyo wa Mulungu kwa ndo osankhidwa.
Without mercy, there is a wrath of God against the people in the world.
And the
wrath of God is kindled against all the people, for all people have sinned and fall short of the glory of God.
But here there is
mercy, not just mercy, but very rich, that makes to stop the wrath of God against only those he erected from eternity.
Koma sopano apa pali chifundo, osangwati chifundo chabe ayi, koma chifundo cholemera, chimene chikuimisa mkwiyo umene wa Mulungu wo kuti usafikire pa anthu ake osankhidwa.
But why is mercy stopping the wrath of God?
Komano chifukwa chani, chifundo chake chinakaimisa mkwiyo wa Mulungu.
It's because there is love in grace that is with God and loved those he elected.
Ijinu njifakini na kuti hikuwa nani chifundo wako maso chisomo chimele china unjika kwa ano amina Mulungu ya mwini ana wasanga.
First of all, we have seen that the mercy is very rich.
Nipo yamba tunaona kuti chifundo wacho nchole mela.
The second thing that is love but is great. So the great love that God loved in the elect makes the mercy that is very rich to stop the wrath only upon the elect and bring the same wrath to the unerected.
Ndichikondi chachikulu chimene chikondi chachikulu cha Mulungu chimene chinali kwa anthu osankhidwa chimene chinakapangisa kunena kuti chifundo chitsike ndi chifundo cho chikagwire mkwiyo wa Mulungu kwa anthu ochimwe osankhidwa koma nthawi yomweyo kwa anthu amene ndosasankhidwa akuyenera mkwiyo.
He never just stopped the wrath, but there should be somebody who will be a pronoun of these people that were worth to be punished and because of the wrath that has been kindled against them.
Ndipo sikunali kuyenera kunena kuti mkwiyo wa Mulungu ungochosedwa kapena ungoimitsidwa ayi koma kunayenera kunena kuti papezeke wina amene ndi mlowa malo wa anthu ochimwa amene mkwiyo wa Mulungu ukuti uyakireno pa iye.
Because there is nothing that can stop completely the wrath of God. There should be something that should be preventing the elect from the wrath of God, which means the wrath of God is to hit on something, and that something will be a protection of the insiders that are those are the elected people.
Kuli kwetu chizungakhale chimodzi chimene chikhoza kuchosa kotheratu mkwiyo wa Mulungu ayi mkwiyo wa Mulungu unayenera kunena kuti uyake ndithu koma mmalo mwake panafunika kuti papezeke chinthu china kapena munthu wina amene ati mkwiyo wa Mulungu ukamati ukubwera iyeyo akhale umwe wa mmalo wa munthuyo ochimwayo Maloma mpio kama kubuya kauzia kila kama kwa mene yoyo.
That is Isaiah chapter 53 verse 3, 4, 5 and 10.
Izi nchifaya kati kuona mbuku la Isaiah 53 verse 3, 4, 5 kumaso 10.
Verse number 3 of Isaiah 53 says, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. We hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not.
Chifukwa mundemi, and maake ya 5 ya mbukula Yesaya yo.
Verse 3.
Kwa maka mbese ya 3, kwa sika basaka, kunena kukuti. Iye, atanyo zeru andu kukariba ndi andu, mundu wazi soni, ni wazi wazo wawa. Ndipo atanyo zeru wa, atanyo zeru wa, munga mundu wa mbisira andu kwebe zao, ndipo inyefe, sitina mlemekeza.
Verse number 4. Surely he has brought our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
Pamene ndimachina ya kuti zona adi. Iye ananyamula zowa zathu, ndikusenza zisoni zathu, kuma ife tinamuvesa wokomedwa, namuyesa wokomedwa, wokanjidwa ndi Mulungu ndi wovutidwa.
But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. And with his stripes we are healed.
Imea 5, wakuti kwa maie. Analasidwa ajifanya zola kwa zatu. Na atu nuzidwa ajifanya mpulu zatu. Chirango jani tengela ife mtendere, chinangu kira iye. Ipo nimi kuingiri mayache, ipo tinachini tisigwa.
One of the 10 says, yet it pleased the Lord to bruise him. Thank God because of that present. He has put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pressure of the Lord shall prosper in his heart.
Pamene mundime yake yatena kuti koma kuna mkomera Yehova kumtunduza ayamikike Mulungu chifukwa cha mtima umenewo ndi chilango chimene anachika pa mwana wake. Anamvesa zowawa moyo wache, ukapereka nsembe yopalamula. Iye adzaona mbewu yache, adzakanimvisa masiku ache, ndipo alipo chomukondweretsa Yehova chizakukula mʼmanja mwache.
You can love to be reading this chapter almost daily, repeatedly. It brings comfort to the hungry soul, the sinner's heart, only the elected ones, because Christ is the object and substance.
Amene mkwiwa Mulungu aona chasipa kwa inu chifuwa cha Kristu Yesu. Amene iyeyo anakhala chitetezero cha mioyo yanu. Mukozo yuko nda vesi yoro mkukafuna kwa iwerenga mafuzi tsiku nina hii nonse.
Because verse number 12 says, therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong. Because he has poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the
transgressors. Ndipo anawerengedwa pamodzi ndi olakwa, koma ananyamula machimo ambiri napembedzera olakwa.
We are preaching the singular message that is of death and resurrection of Jesus Christ.
Kulalikiratu uthenga wapaderadera umene ukulankhula za imfa komanso kuuka kwa mbuye wathu Yesu Khristu.
The gospel is of Christ, it's about Christ and his Christ.
Ndikamana kuleza uthenga wako ino ndi nkhani ya Yesu Khristu ndipo ndi Khristu uyo.
The gospel is about the death and the resurrection of Jesus Christ with the reason because there is mercy that is rich and there is great love upon the elect.
Ndi uthenga wako ino ndi ifa komanso kuuka kwa Yesu Khristu mene malankhula za Yesu Khristu pa chifukwa chonena kuti pali chifundo cholemera komanso mkwiyo wa Mulungu.
Verse 5 was saying that was of Ephesians chapter 2, saying that even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved.
Chifumuka wana mdimera la jisa mdimera 5 mbuku la Efesu chapter 2 wakunina kuti. Tinga kare tigari ya kufa mzola kwa zatu. Anani masa moyo pamozi ni Kristu. Mungi okuru munga ni jisomu.
So grace is saving the elected sinners only those God loved them with the great love and rich mercy. Stopped is the wrath upon them because there is somebody who will be punished because of them.
Ndero amana mkula za chisomo. Chisomo, chukukulu musilo kwa mkulu chima, wasankiba, chifuwa ya chifundo ya chikulu cha Mulungu, ndukule mera kwa chifundo chake. Kwa mene Mulungu yo, ane chita kutenga mkwe wake ukali wake kukazika kwa Kristu mwana wake mbalu wa mkulu chima.
So when we go back to John chapter 18 verse 31, Pilate, the king, told the Jews, check him yourself, judge him yourself, but the Jews rejected.
Ntumayenu mkamawana tikabweza mkukula Yohane chapter 18, Nimega 31. Chuna zunina kuti Pilato, anala mkukula kwa yuda, unala kuti mumtenge iye inuyo, mweru ze inuoka kuma iyo osu anagana yuda.
He was telling them, be the judge yourself, be the court yourself, and do whatever sentence upon this man.
Izinu amagawa uza kunina kuti inu ya mkari owa uza mwairi unoka, nipasu mkari mabalu wa miradu mwairi unoka, nipa mwinda chua uza toka mumpeza, mwinkila chua uza mwairi unoka anso.
He was telling them because verse 30, the people have already said unto him that if he were not a malefactor, would have not delivered him unto thee.
Ndipo Pilato amakawa yankha mawuwawe chifukwa Ayudawa anali atayankha kale mu verse 30 pamene amakanena zonena kuti akanakhala munthu iwo opanda akanakhala munthu iwo osachita choyipa sindikanampereka kwa iwo.
So people found fault on Christ and saw that he's worthy to be judged and saw that he's worthy to be crucified, but themselves rejected to kill like they are law observers, seriously worshippers.
Ndipo anthu ayudawa anampeza Yesu kukhala wolakwa, anampeza Yesu kukhala wolakwa, ndikumaona kuti ndiyenera kuweruzula ndipo ndiyenera kubachikidwa. Koma anthu omwewo amakana kukamuweruza iwowo kumanena pomafuna kudziyesera osunga malamulo kunena kuti ndi osunga malamulo amene sangafe.
This is killing Christ in the schools of Gentiles.
Ukuti kunabe kumupha Yesu Khristu pogwiritsa ntchito anthu amitundu.
He's killing Christ while looking innocent in the shoes of the Gentiles.
Ukuti kumupha kumene amafuna kukachita kwambawa kumene amakamupha Yesu Khristu pofuna iwo kuti azioneka ndi abwino ndi olunga pamene sanaphepo nga mwathupi pamene achita kugwiritsa ntchito anthu amitundu.
So the Gentiles did the work of killing it. Because these people claims to be holy that they can never kill, but they were doing what they have been commanded or assigned to. So the Jews both kills Christ.
Ndipo anthu amikulu amachita china chilichonse monga pamene iwowo amalamuliridwa ndayudawa anamupa Yesu Kristo monga mamwala mwala mulindwa ndayudawa amene ayudawo amazitenga iwo kukhala wena ndipo ali kuno chita chilichonse chimene achichita anachichita mbalo kwa ayuda omwewo
because we have been very difficult for the Gentiles to come and bow to Christ and kill Christ, the same people, the Jews, relatives to Christ, would have raised up and said, why are you killing Christ?
Chifuwanu kukana kwa kufuta kwa ambitu, kukuna angwa tzuka basi, kukuna kukuna kama pe Yesu Kristu. Kwa mene Yesu ya kama kukuna kuchihuda, ndipo ayuda okwewo, akana tzuka so kukuna kwa tzuka kwa ambitu, kukuna kukuna mkumi pa Kristu.
But it was to be so, so that it is to be confirmed that both Gentiles and Jews are sinners and sinning, come short of the glory of God and sin against God.
Kumadu unaenera kutu kutero, kuti chizimike ya chole mbedo ato, chumene china lankula kuti, kwaonse, ayuda kumaswa nami kundose ndoshi mwa, nipo sewa mechima nape liwela kwa ulimiru wangu.
Look to how the Jews responded. They say, it is not lawful us to put any man to death. Innocent speakers, lip service, but hypocrites.
Ndichifakaona lino mmena ayuda wawa mmena magala mkulira, mmena magala kula ife, tinipa wala mkulira wangu pa mtu aliense, anguwa kwa mazinga kukala usunga jina mulo, anguwa mbeza munga mwa kama, kuma ali anguonyenga.
That's how the world works.
Mmena ya mwini, mmena kutzigo, lima chitira.
That when I say how the world works, I mean how the religious groups of people call themselves to be churches.
Works. That's
killing in the shoes of somebody. Why they wanted to kill in the shoes of somebody? It's because there is Nelson Banda that is not yet born, but is to come. No, so let the shoes be worn by somebody, but the killers to be others are representing the nation, other brothers that is to be born in time to come in future.
Injuno kifuatini na wudi, wudi Nelson Banda, amin Nelson iwa sanabawi. Ndeno mapenze ya sanabari, kwa mafunika kuti wina, amupile nchito ya mene ya amupele mbalomage, kapena kuti apele abalena, amine sanabari, amine zato kubi utengu wa mbuno. Ndeno wina, amufunika wa apele mbalomage.
That's Nelson Banda in the shoes of those he did the work of killing lions.
Mene mwamoni, mene Nelson Banda, ana binina nchito ya mupa, kwa kisa nchito ya mbaja, ana binina nchito ya mupa Yesu Kristo.
We all were killers, and we are killers in the shoes of those that did the work life of killing Christ Jesus.
So there
is no time to look yourself to be innocent like you have ever never seen. You are a sinner and for a shot of the
glory.
Reverse the statement.
We are
all robbers, killers, sinners. We are all very evil people.
If you are not saying if it's Gawenga, if you are not Gupad, if you are not Yasa,
but because of the richness, because of the great love, God has preserved our rights so that we should see Christ of the scriptures and his beauty.
Kumano, if you are not going to be a good child, you are not going to Mulungu yao analitse kulina maswa atu ifeo kuti tikaone Kristu ndi kukongula kwache.
Verse 32. That the saying of Jesus might be fulfilled, which is perfect sanctifying what death he should die. Kumene ndi mari azeretua kuti, kuti mau a Yesu akwaniridwe, amene ananena akuzindikiriza imfa imene akutadzafa nayo.
Which means that was the fulfillment of the word of Jesus, and the word is Jesus, and the word is God. That is the fulfillment of God's word, that Christ, the God, the word in the body, will die and be crucified for his own guilt.
Ndero angamala ngulaza kukwanisidwa kwa mawuwa wawa kundi mawuwa za Yesu wakwanisidwa zikutandaza unaza kundi Yesu yo ndi mawu, ndi mawuwa ndi Mungu. Ndi Mungu yo anala ngulilatu zoni na kundi Yesu Kristu azakapelwa.
That's why verse 33, the last verse for today, says, then Pilate entered into the judgment hall again. That is the place where Christ was. And called Jesus and said unto him, art thou the King of the Jews?
The one Mary said, if you mean to marry the man, similar to Rabuti, if one of the Virato, another one so Pitorio, Gorla Mirano, Malograna, yes, who Christo go, Nayana, yes, who that you are ye, you and Fumu, Yayu, the body.
This pirate is asking Jesus, are you the King of Jews? Which means he was not knowing the exact Christ, the exact man whom he is corresponding with. This was so because Christ is only when he's revealed, one can see and declare.
And this is not a church. For Yesu Christ too, one who have not called the woman's degree for the Wazaraya, they can't have been away with the woman's degree.
Because Isaiah chapter 9 says,
if I think about a book like Isaiah, I'm going to have a good.
Just for taking the yoke of his burden and the staff of his shoulder, the Lord of his oppressor, as in the day of Midian. 5. And every battle of the warrior is with the confused noise, and garments wrought in blood, but he shall be burning and fuel of fire. 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. That is Christ Jesus, the King of Kings.
Nagaya forum bulesa mutunaina woody, but woody go katundu waje, dinku waba pewa baje, no yaum sauta, inu mazikola munga sigula midian. 5. But what is the zones as a mamuna of valas the zankondu kokosomo? Nizo vazo vin vinika mwazi. Zizakala zonyanga dinguni 6. Pakuti waife mwana wakanda wabadwa, waife mwana wabamuna wabazibwa, ndipo mulamuliro udzakhala pa pewa lache, ndipo azamutcha dzina lache wodabwisa, waupfungu, mulungu wamphamvu, atate wosatha, kalonga wamtendere, amene ndiye mayina a Yesu Khristu.
So they were not knowing that Christ Jesus is the King of Kings.
You know, some of the ones on the Jesus Christ, I mean, in the form of
Pilate was asking the King without knowing that even himself is very young and junior to him.
You know, I don't know, I'm a gamu for some fool, you know. For something, you know, I'm going to be a fool, you know, I'm going to be a fool, you know.
He was asking this question without knowing that as of now, him is luring because him has just given him authority that he should be the king, physical king of this world. But him is not the king of the world, but it's a spiritual God. It's God, the sovereign.
Ndino agirano wakafunsa funswa ili ama kafunsa mosa zindigira. Kuti iye amene akumufunsayo. Ngakhale pirano yoyo ndiamene Yesu Kristo amene ndiamene anampanga pirano yoyo. Kuti akhale kuthawi imene yoyo olamulira. Kusenza kuti ndiye amene anayika ufumu wa pirano kuthawi imene. Ndipo ufumu wake wa Kristo umene ufumu waukulu. Kumene suli chabe ufumu monga ufumu wa dziko lapansi. Koma kuti iye ndiye Mulungu olenga zonse.
Christ is the king.
Yesu ndi mfumu.
He is the savior.
Yeyo ndiye mpulumusi.
He is the redeemer.
Yeyo ndiye mwomboli.
He is our hope.
Yeyo ndiye chiyembekezo chathu.
He is our salvation.
Yeyo ndiye chipulumutso chathu.
His death and crucifixion is our message.
Ndipo imfa yake ndi chiukitsiro chake umene ndiwo uthenga wathu.
What any other message but Christ and Him crucified is the message.
Palibeso uthenga wina ayi koma Yesu Kristu ndikupachikidwa kapena ndipo awo pachikidwa ayo ndiye uthenga wokhabasa.